This one is for the street. Mukatondo. El Victor. It's a boy and his guy in the building. Let's go.
Mr. Pazzi President.
Hey yo, DJ Marcella. Elijah. Jackie Watunda. Uncle Gabriel, you there?
Sunshine Records Production, baby.
Mosama Monjikala. Mosama Monjenda. Aweva la papa. Ati ula kwa nishashani. Mosama Monjikala. Mosama Monjenda. Aweva la papa.
Living my dreams, life yanga ni chilotyo. I would never pause, manga nilipa photo. Every day mu street, inenita manga. Nipili kisha future, one day nkaisanga. Nisifuna nikuba, no kwela kasalanga. Sankala munga mkuya load mtu wanga. Yawa chino chalo, boy ni tamanga. Ukankala slow, takukanga. That's when the bomba, shabili voku nomba. I believe one day I'll blow up party bomba. Mbacha kachelo, mupoketi zilo. Madamu babonda, lefwaya apiemo. Mbama kamisa, atenga kakemo. Naini nakuya, use ni kwezemo. Akamba palinjala, ya silamu. Yonze nikafika, nisonte vikumo. Noti lelo, kapena mailo. Is a balance, fuck up with your smile. Wake up, kusa tengewe na chulo. Ilive diove, emu chulo.
Monsa wa monjikala. Monsa wa monjenda. Awe wala papa. Hati ula kwa nishashani. Monsa wa monjikala. Monsa wa monjenda. Awe wala papa. Hati ula kwa nishashani.
Bamumbi munda benatawa kuleke. Ni kusebe nza tiala nchito ya mene mburi ya nakupasa.
Waimulo mfwe soni. Gaba ufuatili webo samu kabu. Kumona kwa tipa chalota wakwata nchito.
Sebenza chale mami. Sebenza chabe dadi.
Weather, weather.
Niku weo dine chabe.